Songa na bebudu lebyo bufuza abana budu twawamba omulimo gulike yasomoka lweroyo kubanga kibono omuguduka speedinga amasima nyenya abasomoka lwerabo aberufa batatera na kwekyusa atikiro maiga zaliwa na yembudu yakoze n'abalaluba munyenyezeyo mitwe beno basima ddamula nti yoza gwe yajja n'obukodyo bwasomoka lwera buli buganda ni atamanyi ebadde mukatebo omwo etemagana nga bimyansokati omuna buddu yatudde ku mutto gw'omu maaso ogwo tuyinza n'ebiremi abaasomoka lwera tute katikkiro eyasooka ku mulembe gwaffe omutebi we buddu mulwanya muli eyakuuma ddamula obwakabaka bwe bwavaawo mayanja nkanja azaalibwa buddu naye
DJ Eric
Kampalo jiemu abasomoka lwera abo musigala bizimbe njagala okinoonyereze n'abawasa abakyala b'omu buddu babuuze bakolejjola omudidi gwe bayooleyo babuulirirwa nnyo okuva ewaka ebuddu tebabanga mu buyisa bwa kiyayi enno si baligo si bose mugayaavu bakola so n'empisa nsaba oyanjulwa ebuddu eka embeera y'obudde ebuddu waakizaawa ndi akasana omuli empewo ey'obulamu onyirire emigga n'ennyanja omuli n'ensumaki ezo enjunguli ne kasulu osomoka lwera olye ettaka okubala emmwanyi n'amapeera ago ettaka okubala emmwanyi n'amapeera ago mufubo n'ensakala emimoni nagyosimule yolaba ensenene zakisalawo nga nazo kyebuddu yewatuufu gyemunatusanganga okwaniriza okujjudde kwano mukenya kyadde eryasigala buddu eka okumanya obuwangwa n'obulombolombofe twagafuula mateeka ate nga mawandiike eddiini n'okusaasira afunye nyiike oba obuyoyo osomoka nga lwero gye mu ssaza lya Kabaka abantu abatali mu nkwe abatatiiririra mpologoma buddu buddu kirokota waana mu gweyo tetulina ttabbu tuli wagazingojja ye ne kakutanda n'omala omanya enkumbi ofuuka wa munju kasitate weemakula tulabu ambiyansi esinga eyiwano muli ebukesa yazimba munna buddu kiyimba n'abagagga bangi nga bataate nnyo jajja lubega kasenga weebudda kasita lulegwe mumanyi nga ntakke muhammadi sebufu baakoze akasimbi abo omugagga nabukera n'omuto bosiko bava buddu baasomoka lwera nabo otera afurika na nannyini yobbuulu weebuddu azaalibwa wali waffe matanga sebalamu amisi ne haruna abo afandekaweso weekyazanga wali oyitangako mu kikuba olwofunye akadde baana baakoze ennusu ate bonna beewaffe amatooke n'ente n'amatatu beegoffe ne twediima nti tetubireeta abanna buddu tuli beerufu kyatusomosa lwera twajja kukola tulibasirisa ennyo kyokka kwetukyokooza fe tusinga n'okuwangula entalo abanna buddu tuli beerufu kyatusomosa lwera twajja kukola tulibasirisa ennyo kyokka kwetukyokooza fe tusinga n'okuwangula entalo buddu buddu kino nkigeza kulooma nze ndi kutya ng'oyisa ekitovu n'otakyewunya mu nsonyolingo byasomboole si wali akola n'ebyamagero ng'ate yazaawa dda osaba essaala n'eyita mu yetuuka mwattu n'okifuna ekintu ky'osabye naate ngo byabataasizza bali mitwalo wano kyava alangirirwa olumumba tuukirivu n'ekige kyasooka ddala e Uganda wano bira maliya kisangwa buddu nakyo bayimbi b'empita ettawaza y'okuyimba eyo balamu n'abafubonna buddu purodakiti sebadduka toofanda nnyini musingi guno suuna sekakakiwa ne mukungu bafu basudde yali nnabbi mu kuyimba wano ate amutegeera asabye omunoonyereze nannyini nsibo yali agaba awaadi yasiima yasomoka lwera naye n'ennondo bwe mu kyole ky'abayimbinzaani neeyanziza mukama wange nnyo ekkubo ly'enjuba likweteeka yabwe olisangana ly'okutta eridda buddu eka laba loodi mmeeye yasooka weyiwano we buddu saalongo eriyasi lukwago tulina nagagga atunda ziri benzi kodoni wava munno wana na chewa mweba na singa vale mezi Abebu gerere muyogere gomba becha dondo mnyumiachi Uwe kula dalaka che ya kalio koyogera nenti ya mu Siri mwogezi uwe wa mwemba desaga na yebili mkubi yebigambo Nyimba sobu uwe muzatu kwa kono feyo Vise tisega wabiende seyo yongerako Awangali nyo mwana wa muteso yo Nanta una musota mutatu wa muhu Anda budu tuliveru kukuguli Yakusomo sawera tajia kukola Tuliwa siri senye choka kutu chokola Kutisinga noku wa mure ntaru Kutisho Anda budu tuliveru kukuguli Yakusomo sawera tajia kukola Tuliwa siri senye choka kutu chokola
Remember where you got it first. www.djericom.com